Lekoko la DA mo bokone bophirima le itemogetse ka go amogelwa kwa bookelong ga gatonagolo mogoro kwa Johannesburg ka ntlha ya COVID-19. Tshwetso ya gatonagolo ya go ka amogelwa kwa Johannesburg ke sekai sa gore porofense ya bokone bophirima ga e mo maikemisetsong a go ka mekamekana le mogare wa COVID-19. Ntlhagolo e le madulo a le mannye a malao potlana a bankanyeditsweng COVID-19 a leng 435, malao a gatelelo a leng 55 le a gatelelo e kwa godimo a le 33 ka sena sebaka. Lefapha le ntshitse kgatlhego ya lona mo go ka oketseng malao mo maokelong. Go tloga lockdown e simolola Tshepong Hospital kwa Matlosana e ne e beetswe thoko go ka mekamekana le mogare wa COVID-19. Ga o lebelela Tshepong Hospital ga e mo seemong se siameng le leswe le ko godimo mme le badiri ba tlhoka meaparo ya tshireletso. Go amakatsa fa tonagolo mogoro a tlhophile go ka amogelwa kwa porofenseng ya Gauteng eo ga jaana e leng yona e ka tlasa gatelelo e maatla ya COVID-19 mo nageng. Tonagolo o tlhokile tšhono ya go ka nna sekai mo go ba dipolotiki ba bangwe le baagi ba bokone bophirima go ka nna le tshepo mo ditheong tsa pholo tsa bokone bophirima. Re mo lakaletsa pholo ya ka bonako le gorogo e bolokegileng mo bokone bophirima.